met you, my life has never been the same. My life has never been the same, baby. Oh no. Na unavyojua kuniendo, niwe unani control. Popote napokwenda, baby, follow me. Sitaki nikuone mbali na mi. Ninayekupenda niwe, sina mwingine, baby. Kwetu naisia zangu zote, zote. Kwa moyo wangu uko peke yako, peke yako. Mimi nitakupenda siku zote, zote. You see in my eyes, can't you see I don't lie? Why lie me? I don't lie. When I tell you I love you, open your heart, you will realize that baby I love you. Wewe kwangu peke yangu, na kwako napata penzi tamu. Oh penzi tamu, oh my. Ninayekupenda ni wewe, sina mwingine baby. Pendo na hisia zangu zote. Kwa moyo wangu uko